a ke tlo ruta ntho mo lengwe hlebana mane
le maelo
ha mane tlhama na uwe tse za ka ho Clemens conference se ke ba shana ba e zwi ba ka ke ba sa tsa
aski
ye
kumari
ke le ya men ka pore so ya na ela to si ai se mi ga go go bo se bo mwana ga tshela tota bona we thola e baya a drip it flow a ja ke tebe zo go Mare bo se bo ke tse ba se go wa baby take it slow when I tola moya yo go tla e thola when I tona kona spana bo se ke tlo tsaga we khara I don't give up I'm come on the flame shine I'm not the same with this game I can feel it not just ain't no gamba wa ke go botsa re gamba wa ke tshenja pe ka ba di fela re tswela le game si when I with my velo away next time o tshenja de itu tabe tsela ga le ga bo tsano mo kubelo sonda o zo paka o ba jalo tankaga Tell me about the thing. We don't know where I'm going. The way I'm going to go. I'm going to go.
I'm going to go. Ke ba le na half money monono ka mpa half money tse mona di mumunyane tse mona tse tshwenye ke bo mme ba sa di ba gona ba batla ba bona ba di fika ga ke ntse ke be ga di fika ga tsa ha o gantse o gantse le ngwe le ha le la botlhano o fite o thabisa ntate ke re nga thabile jwa la tse di mumunyane ai 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 o di ara
tele ka mega o si wa wana kawa
Jala jamega bo 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 jala jamega bo